Yes, moja kati ya vitu ambavyo binafsi napenda kuviona ni kumuona mwanamke ambaye anatafuta pesa yake mwenyewe kwa jasho lake na kuhakikisha mishe zake zote zinaenda kwa kupitia ile pesa ambayo anaingiza mwenyewe. Kwa kifupi ni kumuona mwanamke mpambanaji. Utaniuliza kwa nini nimesema hivyo, utajua baadaye baadaye. Hii hapa ni Nuchi na Mapenzi Podcast, wa kuniita Nelson Nuchi ndo mimi, lakini mitandaoni wengi wananifahamu kama Nuchi_03, lakini Nuchi na Mapenzi Podcast ndo kitu ambacho unasikiliza na utaendelea kusikiliza. Asante sana kwa kunichagua. Niko na Sonia by the way, mwanadada ambaye kiukweli mishe zake ndo zimemleta paka kusikika kwenye Nuchi na Mapenzi Podcast. Mambo vipi Sonia?
Poa.
Umependeza.
Thanks.
Lakini ni kawaida yako, is that your makeup ama umeenda sehemu nyingine wako kufanyia?
It's nobody else.
Like always. Bana, karibu sana.
For real.
Of course, napatikana sehemu nyingi. Apple Podcast, Google Podcast, Radio Republic, Spotify. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuingia tu kwenye search engine, andika Nuchi na Mapenzi. Then it's obvious utaweza kuisikiliza episode hii mpaka mwisho. Na kuna episode nyingine nyingi ambazo nimekuwa nikizirekodi kwa ajili yako wewe ambao unanisikiliza right now. Asante tena zije kwako wewe ambao umeamua kunichagua kunisikiliza. Na hope utakaa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Lakini habari njema ambayo niko nayo kuhusiana na msosi mzuri, wapi unapatikana, nisikilize hapa. Nitakupa mchongo ni baadaye baadaye, lakini pia kuna namna ambavyo natakiwa nikuelekeze ni wapi nguo nzuri utazipata na vitu kama hivyo hapo. So kana mimi kupitia Nuchi na Mapenzi Podcast, I hope vyote hivyo to enjoy. Sonia, karibu once again.
Thanks much, Nuchi.
Ya umekuwa ni mwanadada ambaye unatafuta kipato chako mwenyewe, tofauti labda niseme na wanadada wengi katika umri huo. Ni nini haswa ambacho kimekusukuma ili uweze kufanya hivi?
Well, it's all about challenges za maisha. Yeah.
Challenges ndo zimekusukuma paka?
Yeah, challenges na role models na mimi mwenyewe tu. Yeah.
Tukite hapo kwenye role models, ni nani ambaye unamtazama sana?
My uncle, my sister.
Wote wamekuwa wakifanya kazi ambazo unafanya wewe ama namna ambavyo walikuwa wakifanya kazi kwa nguvu ndo wamekuinspire?
The way wana hard work, alafu unaona kabisa mambo yako mengi, kila mtu anamwangalia yeye, mimi mwenyewe yeye, wao. Kwa hiyo I had to look kwa upande mwingine, jicho jingine, kwamba hey, I'm grown up now, hata kama sio kivile grown up, but I have to be responsible for myself and to help them one way or another.
Speaking about responsibilities, umekuwa ni mwanadada ambaye unachukua majukumu mengi sana lakini katika umri mdogo. Nimeona una take care wadogo zako wengi. Kuna picha moja niliona ukipost bonge moja la tag ndugu kibao, lakini umekuwa ukihusika. Lakini mimi pia wewe ni rafiki yangu, of course. Kuna mara kadhaa nimekuona ukiwa unamfokea yule mdogo wako wa kiume na vitu kama hivyo hapo. Hivi ni nini ambacho kinakufanya unachukua majukumu katika umri mdogo hivyo?
Okay, my family. Actually, watu wangu, my uncle, ambao ndo wako nakaa nao, my family members.
Mm-hmm.
Wako busy na kazi zao, wako busy na majukumu yao. So then they don't have enough time to stay at home, kwamba amrekebishe mtoto afanye hichi, you know. Ni watu wanasafiri, wanafanya vile.
Wanamishe zao.
Yes, of course. Kwa hiyo, who is responsible for my kids, for my youngs? It's me.
So wako wangapi wale, maana yake liko bonge la tagi?
At first, kwanza tu nadokeza, watu walihisi kwamba nimeenda kwenye kituo cha watoto yatima.
Kwa sababu wako wengi.
Of course, but I can't recall wako wangapi mpaka nianze ku count down, kwa sababu most of times wengine wako Dodoma, wengine wako Morogoro, wengine wako nyumbani kwetu. Mara nyingi tunakuwa pamoja at home.
Na wewe ndo mkubwa.
Yes.
Speaking about family, umezaliwa wangapi kwenye familia yako?
Me, myself and I.
Wewe peke yako, the only kid.
The only one.
Kinachonishangaza, kwa nini udeki?
Ndio hivyo, kwamba I have to look another way, another, yes, hivyo yani.
Ya, unafungua njia kwa ajili ya vijana wengine kufika, au sio?
Sure.
Yep, nilikuambia pale mwanzo nitakuelekeza ni wapi msosi mzuri unapatikana. Yes, ni Mobo Food Court. Hawa jamaa wanapatikana Kurasini opposite na chuo cha uhasibu kama unaelekea Kigamboni hivi. Wana bonge moja la mgahawa. Vijana wanasema mgahawa mmoja wa Kinyamwezi sana. Kuna msosi mzuri sana kwa ajili yako. By the way, jioni ya leo nimepita pale kuchukua msosi waliniandalia chapati pamoja na maini. Ulishia kupata chapati na maini?
Of course,
kilikuwa ni chakula kimoja ambacho kilikuwa kinavutia sana. So hata wewe unaweza ukapita pale wakakupatia ule msosi. Lakini ukiona ni kesi, ukiona kama unaogopa madeni na vitu kama hizo hapo, unaweza ukawacheki kupitia Instagram account yao, wakafanya delivery paka pale ambapo ulipo. La, bila kusahau Nima Store, au ni wababe wa nguo za kiume pamoja na za kike, nao wanapatikana Kurasini nyuma ya Liquid Pub kidogo hivi. Mwanadada anajituma sana na moja kati ya vitu ambavyo wananifurahisha ni kwamba anajua kuselect nguo kali ambazo kiukweli zinawapendeza watu wa aina tofauti tofauti. So fika pale ili uweze kupata vitu kibao, kuna accessories kibao, nguo kibao kwa ajili yako. Wewe ambaye unanisikiliza right now, na unaweza kumwambia pia rafiki yako afike pale, kuna vitu vingi sana kwa ajili yenu. Au sio? Tunarudi kwako Sonia. Mimi na wewe tumekutana katika mazingira ya chuo, right?
Sure.
Nikimaanisha shule. Hebu tupige story kidogo kuhusiana na elimu yako. Wapi ambapo ulianza, speaking of primary na vitu kama hizo hapo?
Primary, shule ya msingi Mlimani.
Iko wapi hiyo?
Mlimani maeneo ya UDSM.
Soda
flani pale kati.
Ulikuwa mtundu mtundu sana.
Ana very silent girl, yani among all.
Utundu mwenzi wapi?
Nduchi. I'm not that way, no. Ni uchangamfu tu.
Yeah, of course, naweza kusema huo uchangamfu mwenzi wapi?
Oh yeah, sure. Nilianza. Okay, after there nikaenda O level. Kijijini huko, kazi. After there ndo nikapunguzwa kidogo makali, nikaenda luxurious kidogo inaitwa Kanosa hapo. Yeah, kidogo. After there ndo nikaja sasa chuo. Then, kama kada hivyo watu ukimia ukimia, lakini as the days inavyoenda, naona watu wengi wananiangalia, dogo zangu, jicho liko kwangu, yani majicho yote yako kwangu, you know? Kwa hiyo, sitakiwi tena kuwa vile mkimya kufanya nini,
mpole.
Yes.
Inabidi uchangamke.
Yes. Yeah, as the way ya mimi kuwa responsible kwao in terms of their behavior, kila kitu, you know. Kwa hiyo inabidi akili yangu kila kitu kichangamke.
Uma speak sana kuhusiana na malezi ya wale vijana. Hivyo ni mkali kweli, you're so soft kwangu. Kwangu mimi ni very soft. Hivi nakuaga mkali kweli?
Kila mtu ana ukali, I think.
Mm-hmm.
But inategemea na place. Kwa hiyo, to my youngs,
unakuwa very mkali
when they miss,
wakikosea.
Yeah.
Yeah, man, turudi hapo kwenye olevo yako. Mimi nataka tupige story kidogo hapo. Kitu gani ambacho utakisahau kwenye olevo yako, maisha yako ya olevo, ama secondary kiujumla?
Ah, ni ile kuwa kiongozi kila sehemu. Yaani kama sister huyu anataka niende nikafanye, anataka niwe kiongozi kwa mabanda ya kuku huko. Huko kantini wanataka niwe kiongozi wa kantini. Huko shule nataka niwe secretary wa shule. Huko yani hivyo kila kona yani nakuta.
So swala la majukumu lilianza kitambo kidogo.
Yes, yes, I can
say. Yeah, man, I appreciate that. Now speaking about Sonia, sasa hivi ni makeup artist mzuri tu na umekuwa busy sana hata kukupata kwako. Ni kidogo ni kwa maana hatima. Niko same flani nafanya hiki, niko same flani nafanya hiki. That's good na I like it. Mwanamke kuwa busy napenda. Lakini ulijifunza wapi hayo mambo?
Well, from darasa la pili,
nilikuwa
napenda sana kujitinda nyusi.
Yeah, ma'am.
Mamkubwa wangu alikuwa ni mtu mrembo, napenda mambo ya urembo, you know? Kwa hiyo akawa anaenda anajitinda, mimi nilipotoka nikaingia. Nikajitoa nyusi zote. Yeah, from there sasa. They were like, hey, wewe, dogo vipi. Mkime hivyo foko yo, mtu ananisema. Ya kwa niingia ni naumia hivyo funalia. Nikaacha lakini. Ila as the days naendelea, nyusi zangu zikaota. Nikaanza tena kuzifanyia tena. Kwa hiyo ilianzia huko, mama kambia, we, acha na haya mama, mpaka uwe mkubwa na pesa yako.
Yeah, so baada ya kufika level fulani ukaona, iwe profession kabisa.
Yes.
Ya, tukiwa tunaongea na mwanadada wa chuo, of course kuna changamoto nyingi kwa wadada wa chuo, na wazazi waga wanaamini elimu ya chuo kwa mtoto wa kike kidogo na kuwaga ni ngumu. Tuanzie hapo, kuna ugumu gani kwenye elimu ya mtoto wa kike especially upande wa chuo kikuu?
Kwa ugumu kwa mtoto wa kike,
vishawishi, you know, mabrother men kitambo, alafu mabinti mlivyokuwa walembo, you know, mambo yanakuwa mengi. Kuna ugumu gani hapo?
Hapo kama binti usiposimama mwenyewe, yani sitaki mambo hayo sasa hivi, sitaki mambo hayo, najua ndio yapo, lakini ile kuvutwa ni kuvurugwa, kuburuzwa na huyu kwa sababu ana pesa, na huyu kwa sababu ana hichi, unaweza kujicontrol.
So wewe mwanaume mwenye pesa akusumbui kabisa?
Anisumbui. I can say that this is currently. Huh? Tunaongea currently.
Akitokea mchizi ana pesa hakusumbui.
Anisumbui.
Hapana, nakataa.
Unakataaje?
Of course unajua ni wanawake wengi sana wanakuambia mimi mwanaume bila pesa hapana. Sasa kidogo kwako inakuwa tofauti. Mwanaume mwenye pesa hakusumbui, ni kwamba ni nini hasa ambacho unaangalia kwa mwanaume?
okay, nachoangalia first ni love, and the true love, and trust. Yeah.
Wapo ambao wanasema true love waga hai exist kabisa, especially katika ulimwengu wa sasa. Niambie mtazamo wako, unabishana nao ama unaenda nao sawia?
Well, half-half. Half-half, because true love ina involve respect, you know? Any true love ina involve mambo mengi sana. But the biggest thing ni respect, you know? And appreciations, yani mambo mengi ina include in it.
Yes, moja kati ya sifa ya maisha ama sifa ya mapenzi ni ukitegemea kitu kikubwa uwaga unaumizwa kwa asilimia kubwa sana.
Kabisa.
Kwa nini unasema kabisa? Yaani kwa nini unakubaliana na mimi? Nipitishe hapo kidogo.
Okay. Aya, sasa ni mambo fulani hivi tunaingilia.
But too personal. Okay, I respect that. Yeah, lakini wengi wanasema ukiwa una expect sana, achana tu kwenye mapenzi, hata kwenye maisha. Okay, expect sana kitu, disappointment yake ambayo utaipata inakuwa kubwa sana kwa sababu ya kuover expect. Na speaking about mapenzi, changamoto gani kubwa ambayo wewe uliwahi kupitia, likely hata bila kutaja majina ambayo kiukweli hutuisahau?
Yeah, sure. Kwa sababu bado hicho kitu ni cha moto moto.
It's lately.
Yes. Yani hicho cha kuwa na expectations, you know?
Kubwa.
Yeah, yani ndio tuna make stories, ndio na vijana na sichana ukikaa tuna make stories. Kwamba hey, tusio na much expectations nini. Tunaungana mikono kabisa, fresh, utakuwaje na hivyo, unajua? Lakini unaweza kusema sipo kwenye expectations, lakini upo. Nilikuwa kwenye expectations kwamba this person kwa sababu anafahamika, kwa hiyo yani hatokuja kusingwa.
Maybe anaonekana sio rahisi kukucheat.
Yes, hivyo. Hata kama isipokuwa cheating, isipokuwa nini, yani ile tu kuniumiza.
Yeah, man.
Yeah, haitokuja hivyo. Hata kama ikitokea ni we no longer together, lakini sio yani kiwe ni ya kuniumiza yani.
Then what happened?
Oh my god. And it's crazy.
At first ilianzaje?
At first? Ilikuwa hivi, kwa 2016, when I was just done with my form 6. Yes. Aya, ilikuwa nipo kwa my sister, then this person came, tukaa tu just friends, hivyo ikaenda. Baadaye, kwa sababu ilikuwa ni among my family members, ni family friends, ni family friends. Yeah, my uncle has a company, kwa hiyo yani among the wafanyakazi na yeye yupo in it. And the company ya ni na my sister pia yupo in it, yani tunajua mambo ya family, yani the company is all about family thing hivyo. Kwa hiyo yule person akawa yani ana ile kwamba mimi kwa sababu I'm with this girl here, yani nakuwa naye, sitaki kitu julikane kwa family. So the person wanted it to be as a secret. It was
low key.
Yes. It was a secret. For good 5 years. Yeah.
5 years is a lot.
Yeah. So I mean it was since from 2015, but 2016 ndio kaja kuwa serious plan hivi. Yeah, it took kinda 2017, 2018, 2019, 2020. Yes. Maisha akaendelea hivyo, lakini secret. Hivyo. Yaani mpaka akawa ananikumbusha like hey, wanajua. Hivyo. Yaani vipi? Anajua. Yaani hivyo. Yaani hasa ile anakosa amani mpaka anani.
Anakukwaza.
Yeah, ananikwaza. Kwamba itakuwaje sasa yani ndio itaendelea hivyo. Hivyo ni mpaka end of life au? Nikaanza kuwaza nasema hivi, kwa hiyo nikipata mtoto ninamficha, nitakusema baba yake hajulikani. Yani mambo ovyo ovyo nilikuwa nawaza. Basi hapo nikijiwekea kwamba vile this is the person, my person, kwa hiyo it doesn't matter hivyo, hata kama ikija kugundulika it's fine. At the end of the day nikaja kumuliza like hey, kwa mfano si kwa family, kaja kunotice about relationship, will you be comfortable with it? He was quiet almost for a week, then baadaye aka nikamtishia, nikamwambia like hey, nitamwambia madam kuhusu hii issue kwa sababu I need someone close aniambie I feel kile ninacho feel kidogo, hata kama hata feel, ila at least huyo person ambaye iko close atajua ni nini cha kuniambia akiwa yeye kama ni mimi. Mm-hmm. Basi nikamwambia hivyo, akakama within 6 minutes. Mm-hmm. Akasema, "Hey, sitaki mambo ya mahusiano, sitaki hichi na hichi na hichi. Kwanza sipo kwenye relationship. Kwanza ni relationship ni mambo ya kupotezeana time." Akadika yameisha. That was the last message.
And he never sent another one.
My friend, from there, no. The one was like, "Oh my God, sikujibu chochote." Weeks and weeks ikapita, akaanza sasa tena coming back, sending messages, calling me, no replies.
Batikali, no. Umefunga, yes, kabisa dirisha.
Yeah, kwa sababu mengi kwa tayari ishatokea. I tried my level best kuwa calmed. Yani mengine mpaka ni ya kipuuzi, tunaweza kaisi, we saw this and nini hicho. Ila hivyo mpaka saizi mpaka baadaye.
Bado uko kimya.
Yeah.
Ume speak about 5 years. Moja kati ya vitu ambavyo vijana wengi tunashindwa kufika ni relationship ambazo zinadumu kwa muda mrefu. Unakuta kijana mmoja ndani ya mwaka mmoja anaweza akawa na dozen, nikimaanisha wasichana 12, maybe even more. Anashindwa kabisa kuseto. What made you did it kirahisi hivyo?
Well, kwanza I can say kwamba it was kama ni long distance relationship. Yeah.
Was it kind of hard ama?
To me, yani akilango kabisa niniambia I have this person. Yani hata kama upite nani. Sishtuki. Yeah, and it was him.
Na kipindi ambacho nilikuwa nakufahamu hapa chuo, nilikuwa nakuona kidogo close na mtu ambaye nisingependa kumtaja. Was in that kind person or how? Ulikuwa naye katika mahusiano ama alikuwa ni friend?
Hapana. Yeah. Alafu ilikujaga marafiki wako
kwenye tonya. Hapana, unaisema kwa elfi kubwa sana.
Yes, yes, kwa sababu at least in this I can say it. Ile watu tu anakuja ananifuata tu private, you know.
Are you dating with somebody?
I was like, no, hapana.
Long distance relationship kidogo na kuwa ngumu kwa wengi wetu. Especially labda hata mimi niseme kwangu mimi long distance sidhani kama naweza. Lakini wewe ni msichana uko chuo na ni msichana mrembo vile vile. Of course, obviously wanaume wengi walikuwa wanakuja kwako. Yes, afu wakikuona very charming, una room kwa kila mtu. How was it kwa upande wako? How did you handle it?
Well, it's kind of hard sometimes when you see the person and anakuja kabisa unaona nani huyu ana moyo mmoja. Ndio, yani kuumizana is part of life, you know. Yeah. Yani I was able. Though it's hard, lakini I'm able. I can tell the person kwamba I have someone.
And we can be friends.
Yeah, you can be friends. Waga si semagi. Kabisa. Yani hivyo. Nikiona ni maybe kama mtu ni haelewi, tutaenda tu hivyo hivyo, yani tutaenda
pole,
tu pole pole, yani ili tu, yani utaelewa tu mwenyewe.
Mwisho wa siku utajikuta tu umelipata
ile picha. Yeah, yani linapita.
Kimya kimya bila yeye kufahamu.
Yeah, alafu yani bila kuvunjana heshima.
Yeah, nakubali.
Kiro safi kabisa.
Yes, kitu kingine ambacho ningependa kukijua kuhusiana na wewe, especially katika maisha ya chuo. Unaweza ukasema idadi itakuwa ngumu kidogo, lakini list ni kubwa ya wanaume ambao wanakuja kutongoza. Right? Na vishawishi vinakuwa vikubwa. Kwa upande wako, hujawahi kusukumwa kuchita ama na vitu kama hivyo hapo?
Niliwahi.
Uliwahi
kuchita. Ila niulize ilikuwaje? Hiyo ilikuwa hivi. Ilikuwa sio kwa mapenzi yangu kabisa. Kwanza it didn't work. Asa siju ni semeje ini liwai kuchitila. It didn't work. Kwa sababu, this person yule mbele likuwa nae. Alikuwa ni mtu wa, alikuwa na demu wake. Alikuwa gaga na demu wake.
So you were a side chick?
I don't know kama alikuwa na mdanganya au what. Yeah. Then, akaniambia tu kwamba, we are no longer together. Yani yeye hayuko na yule demu wake, unaone. Ila ikifika birthday ya yule msichana, ana post. Okay, wanasema tusijali kuhusu mambo ya mitandao, lakini hapana. Okay, ana post, ana maandikia maneno, yani kuntu kuntu, you know? Hivyo yani ana hivyo. anamuishi yani my beautiful my what my kuna nini
mambo yanakuwa mengi
alafu so, naona na view
kwa upande wako ulikuwa unaumia
at first
yeah.
I was hurt unaona imechoka kwenye moyo nikamwambia like vipi mimi unajua sio mtu maneno trust me yani siwezi kuongeongea sana bla 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 nyingi
yeah.
Nikamwambia tu vipi unajua mtu yani tayari uko na mapenzi eh akikwambia tu neno moja roho yako inapoda
uh-huh.
Then akambia usio na wivu wewe bwana usio hivi na hivi na hivi mambo kama mtu umeachana sio ndo kumake enemy. Kwa hiyo this is just normal evil tumepitia so, mengi kwa hiyo acha ni mpost tu sio mbaya
na unaweza ukawasaidi kwa mtu maybe
hapana yani kama labda kama sijui ila uh-huh. Kama najua hapana.
Kwa nini?
Hapana, siwezi.
Many girls unakuta kuna mwanamke karidhika kabisa kuwa saiti kwa mchizi fulani. Yaani anaridhika maybe anaamini future kutoka kuna nafasi yake, lakini mwingine anaamini hawezi kubeba majukumu kwa main chick, anataka tu kuwa side chick.
Mm-hmm.
Kwa unaonaje swala hilo?
Yeah, ni kweli kwa sababu na stories pia nazisikia nyingi.
Mm-hmm.
Wanawake kama hao, kama hivyo. Kwa sababu nisiseme kama hao kwa sababu siwezi nikajua mimi mbele yangu kwa sababu bado na safari kubwa sana ndefu. Wapo kama wakiwa na depend kitu from the man.
Mm-hmm.
Kama man ana support kwa girl. Ani, yeah yuko radhi kwa lolote. Yani bro, yani fresh it yani.
Yes, wimbi kubwa ambalo limekuwa likisambaa sana especially kwa mm-hmm. mabinti naongelea ya umri 20s to 25, 26 hapo. Ni mabinti wadogo kutoka na wazee wenye umri mkubwa sana.
Mm-hmm.
Mtaani siku hizi tunasema mabinti wadogo sana mm-hmm. wanadanga.
Mm-hmm.
Mtazamo wako ukoje? Najua mapenzi love is blind. Sometimes unaweza kumpenda mtu hata na miaka 60 and what.
Mm-hmm.
Lakini wewe kwa mtazamo wako ukoje kwako?
Kwa hilo sasa nikajaji sana. Sasa nikajaji sana. Ila wanawake wengi wanaamini kwamba
mm-hmm.
tunaamini kwamba mtu ambaye mkubwa wetu
yeah,
to fine
no ndo sala yani ndo anastahili kuwa kwako right?
Yani kidogo mpishana.
Kwa nini?
Okay, kwa sababu cha kwanza hicho mambo maybe kama this person anakuwa serious yani this person anakuwa na akili this person anaweza kumlea. Hivyo unajua wanawake tunapenda kupendwa.
Yeah man.
Yes. Yaani
hata wanaume pia tunapenda kupendwa.
Sawa, okay. Mm-hmm. Ila sisi tunapenda ni kupendwa nile kupepetiwa.
Kudekezwa.
Kudekezwa, kupepetiwa, you know? Yeah. Kwa hilo ninaona ni kihivyo sana sana. Kwa hiyo yani naamini kwamba akiwa na mtu mzima hivyo fresh vitaweza kupita vizuri.
Yeah, that's great man, very true.
Mm-hmm.
Na tuingie kwenye kazi yako hapa. Mm-hmm. After 5 years, 6 years, unajiona wapi? Maana kipaka sasa hivi you're making a lot of cash kupitia kazi yako. Unajiona wapi?
Do you know the highest mountain in the world?
Na kazi hiyo kweli inalipa, right?
Of course, yes, when you're stable and when you're serious.
Kipindi hiki cha quarantine kidogo au kupapatika?
Yes, it was hard kwa sababu
mm-hmm.
mtu kabisa anaona, ukinisogelea hapa huko corona hii.
Lakini wateja walikuwa wanapata.
Na sio sana. Sababu was out pia.
Na sasa hivi zimeruhusiwa harusi.
Zipo.
Wateja nini?
Yeah, yeah.
Everything unapata sana.
Kinda yes, but sijai stick sana serious kivile.
Yep, kuna binti anakusikiliza right now.
Mm-hmm.
Na anategemea kuondoka na fundisho especially kwenye maisha yako vile ambavyo tumezungumza.
Sure.
Ni kipi kikubwa ambacho wewe atoke nacho kama kunot kwenye maisha yako?
Well, kujituma.
Mm-hmm.
Yeah, na usiangalie kazi ya kufanya.
Yeah man, that's great.
Yeah, you should do everything. Usitenge chochote, yani kila kitu fanya.
Yeah man. Bana asante sana kwa muda wako. Nimeenjoy kuwa na wewe Sonia.
Mm-hmm.
I hope mtu ambaye atakusikiliza ataenjoy kama vile ambavyo hapa studio tumeenjoy. Yes, niwakumbushe tu. Yeah, msosi mzuri unapatikana pale Mobo Food Court, Kurasini opposite na chuo cha uhasibu. Wanafanya delivery pia, unaweza kuwacheki kupitia Instagram account yao at Mobo Food Court. Lakini pia kama unahitaji kuvaa vizuri, kupendeza vizuri, mdada uwe mrembo, mkaka uwe mtanashati, jaribu kucheki Nema Store Instagram. Wana nguo nyingi nzuri kwa ajili yako. Nao pia wanafanya delivery. Ukiona ni noma kufika, lakini pia unaweza kufika dukani pale, kuna nguo nyingi sana, nguo nzuri sana kwa ajili yako. Mimi naitwa Nelson Eugene, nilikuwa na Sonia. Wapi wanakupata kwenye mitandao ya kijamii?
Sonia Romi.
Na wakitaka easy makeups na vitu kama hivyo hapo, unaweza kataja hata namba if you won't mind.
0654 0654723101.
Yes, hapa ilikuwa ni Nuchi na Mapenzi Podcast. I had a great time with Sonia. Bye bye and have a great night.